Instagram.
Pagato chandwe olusha no my dali Nkete na yedwa ungiphatha kahle Pagato chandweni olusha no my dali Nkete na yedwa ungiphatha kahle Pagato chandweni olusha no my dali Kete yena edwa ungiphatha kahle Pagato thandweni olusha noma idali Kete yena edwa ungiphatha kahle Oh Angjalo sumi nangcinga ngayi ethando lwami ngisakhona ukulala Imizwa yami yonifunga wena Awumangalala ngingakubona ngayo Uyazi ngono yami vele ithi ngiduke nezwa Thathe imthwalo yami mina ngibheke ku Ngicabanga nongumuva nawe da Mina ngithanda wena Ungazuvuke sengiyasangana Nginokuvuke kuseni Oh darling ngibhale ngawe Mina ngithanda wena Ungazuvuke sengiyasangana Nginokuvuke kuseni Oh darling ngibhale ngawe Uyazi ngikhethe wena wedwa Ungiphatha kahle Awungikhethe wena wedwa Ungiphatha kahle Pagato thandweni Olusha noma idali Nkete yena yedwa ungiphatha kahle Pagato thandweni olusha noma idali Nkete yena yedwa ungiphatha kahle Pagato thandweni olusha noma idali Nkete yena yedwa ungiphatha kahle Pagato thandweni olusha noma idali Nkete yena yedwa ungiphatha kahle Vuma ngikwenze owami Vuma sengiyasangana Vuma ngikwenze owami Sangana, nginokuvuke kuseni Oh darling ngibhale ngawe Uyazi ngikhethe wena wedwa Ungiphatha kahle Awungikhethe wena wedwa Ungiphatha kahle Pagato thandweni Olusha noma idali Nkete yena yedwa ungiphatha kahle Pagato thandweni olusha noma idali Nkete yena yedwa ungiphatha kahle Pagato thandweni olusha noma idali Nkete yena yedwa ungiphatha kahle Pagato thandweni olusha noma idali Nkete yena yedwa ungiphatha kahle